hilo twese tushagawe zamani tuliche uzaza
usiwiza
uzuri hafi
amoko yose mwaterane
umachunguzi wacha tulimbele zamani tuliche uzaza
usiwiza
uzuri hafi
amoko yose
Zimanile Jambore nilio kwizewa Nilio kuri na mamesha Araje mwajana mite kuye Mugwami mwiteka
Uzaza
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 Amoko yose mwaterane
Yeah.